nabiyitamu nabiyitamu ebizibu
olwalero tunula jengeza
katya mandiko njagala mundeke pakase
kakwagalo balira mundola
nabayitamu bonna nabayitamu abazibu
olwalero tunula jengeza
katya bannemesa njagala mundeke pakase
kakwagalo balira mundola
ebideo sitawo katandika tewali amanyi wano mu Uganda siwekire Zeteri mirimo jesikoze munage miyonjo ne michafu jona ne patika na jukida Na jamu Kampala kutemea minyebwa Kabu itete kanyane ngeri jendi yita musero Kufune rinya chizibu kubanga Munange chizibu kubanga Okumanya chizibu nyo mwatu Chiringa no nyasete bupatika no zifuna Abakule mesoba na toko Na balala bakuloga no tafaulira Na ina mukwano kwange musao muganda Na mbuliwe ngenda mulabe Fune nyike Batu besanga yote baba baluate Bagenda yo kuloga banabwe yo Jaja nyamba Oline ibazi bate chechizimbe chiruji Nira nyamba Mazima fuga te moroka ngaze sina wategali Kale chizimbe chisane womu na kunya Mechi moto kachimu kube munu elafe Okumanya na nyizeno musika sagala sange wate chikwanso Oh! Nebo banafa batume tume na nabo No musanga na kubira kajambo Nga kume no wichi oganyo kufa Akakubye lwabu songo Boom! Nabitamu, nabitamu ebizibu
Olwalero tunula jengeza
Katya bandiko njagala mundeke pakase
Kakwagalo balira mundola
Nabayitamu bonna nabayitamu abazibu
Olwalero tunula jengeza
Katya bannemesa njagala mundeke pakase
Kakwagalo balira mundola
Waina banno balabe bulabi be bajja ne bakusekera basinikire manyo Zekuba bangi benzise nga bakugambo yo munne yamupangira Emikwano tegituyamba naye ate emikwano egimu gye gitutunda kati bale emikwano gyofunamu abakuyita muzeeyi taata basiibule Zekuba lwenamanya abantu b'enseeno teryeyagaliza munne kufuna kirungi Zekola bisanyusa bulamu bwange ne famire yange bali enkuku Kati bwenzikwata zawuzamu zetereka koneze nakyagalamu Olokusande nengenda nenebaza mukama katonda webale Bwenzikwata zawuzamu zetereka koneze nanywa mukasoda Okusande nengenda nenebaza naye biri biri bali bali babi Nabiyitamu nabiyitamu ebizibu
olwalero tunula jengeza
Katya bandiko njagala mundeke pakase
kakwagalo balira mundola
Nabayitamu abazibu
olwalero tunula jengeza
Katya bannemesa njagala mundeke pakase
kakwagalo balira mundola
Mweva muno kola mukama nakuwa abasinga kibadukuda nga tezibatu yozo Manyigo mposi ne mikisa jo Bantu mazibu nyo Aba mukwano kwenga inachaya gala muyambe Ena wata chifuna Bebo osanganga ya muwadogu tuwa Zekola baserumia ho Wenzifuna chakala sagala kumanya Nsize ya ntonde ya kutonde ya batonde ya bitonda Yatapa kumutindo
Nabitamu Nabitamu ebizibu
Olwalero tunula jengeza
Katya bandiko njagala mundeke pakase
Kakwagalo balira mundola
Nabayitamu bonna nabayitamu abazibu
Olwalero tunula jengeza
Katya bannemesa njagala mundeke pakase
Kakwagalo balira mundola